Hit the Tech Guide Podcast kamala mubonga sibonga sami ngakamdluli sikulethela ke ezimnandi zodwa ezindazo lapha ke ibhola angihambi ngedwa njengenjalo balele mfowethu alright god
hey ngiyaphileka kunjani eh asisakwazi
hayi ngikhona mfowethu ngikhona ngijabule ukuba ukuthi ngibuyile nje mfowethu
hayi ke kuhle ke mangabe ubuyile ubuye usa right sonke sisa right kuyathokozisa ukukubona
mfowethu kujabula mina kakhulu mfowethu ziningi ngifuna sikhulume ngazo namhlanje
ayiziningi ndoda
kade yagcinana nejabulisayo kodwa before ngingena kakhulu kulezi ngifuna sikhulume asiqale ngana insizwa mfethu uya la KZN from Colin Eros iya lapho ke Orlando Pirates ucabanga mfethu ngomandla encikazi ethathe Orlando Pirates
ay mfethu ngiyacabanga ukuthi ba abacoach abafana njengabo Pitso nabo Steve Kompela nabo Manqoba Mngqithi
Yes.
Nabo Rolani Mkwena bayivulile indlela for ama South African coaches and umuntu uyabuka manje ama team amaningi aseyakholelwa kwama South African coaches akusafani naqala la ofike kuthiwa in 10 years which is ne Pirates ayikazi icoachwe umuntu wakuleli yabo
yes.
So babonile ukuthi no abo coach bala sebese zingeni and bayawinisa so ku right ke ukubona umuntu owenze kahle kwi Golden Arrows njengomandla Ncikazi esizithole esesayinwa yi-Orlando Pirates nabadlali mebenze kahle ku-Golden Arrows bagcina sebe ku-Pirates so kuhle ukubona indilendi i-motivation nakubo bonke o-coach even o-coach abakhocha ko-Celtic even o-coach abakhocha kwamanye amaqembu ngizobabala nje John Maduka o-CMA ngizobabala njengabantu ba like even though abanye bebaselisuthu but kusayinto eyodwa le so o-coach abakanjalo nabo kuyimotivation kubona o-Den Dance o-coach nje abancane abasakhuphuka kuyimotivation ukuthi noma engenza kahle bakhona o-Chiefs bakhona o-Pirates nangu Atazwane wenza kahle kwi-Chiefs
yes.
Nangu u-Gavin Hunt nayo South African ubethule ithuba nangu Pitso is a South African kwama semifinals e-CAF Champions League so o-coach nje bakulela impela ngisho ngithi iminyango sivuleke kakhulu nangu Tinkler uphinde kwi-Cape Town City
yes.
So ngasho ngithi indlela emhlophe for ama South African coaches ku PSL.
All right. Sakhuluma ukuthi indlela emhlophe, but ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi ke ucabanga ukuthi lokhu kulenzana ibhola la KZN ukulahlekelwa umuntu ofana noMandla Ncikazi. Sokhumbula ukuthi ke ngalezi cards sikeza salahlekelwa uManqoba kuyona iGolden Arrows. Sakhumbula ukwenza la nemva kwalokho because wayishiya isig level ephezulu. Nangu ke la uManndla Ncikazi uyishiya Arrows ilapha ku number 2, ku number 4. Kade kahle season yabo I think one of the best season ye Golden Arrows so umcabanga kulenze njani ibhola lase KZN lokho
yeah angicathi i Arrows ikulindele lokho ukuthi i team engenayo ibudget enkulu and mongenayo ibudget enkulu ama team anayo lo budget leyo azenza azofuna abantu and izo iyabafe kubaqiqishi nakubadlali bayo ukuthi no bengabuzizwa ngazuthi cha ngempela ukhakhaya seliqinile hamba kuye emathimini amakhulu yabo ngoba thina ngesikwazi ukukhokhela le mali abazokunikeza yona egcineni kosuku wonke umuntu usemsebenzini la and kuyi strategy nje ebebe abasheshe baziprepare sona balanda uma Butikanyeza bazomenza i assistant uma Butikanyeza sikhumbuleke udlalile iminyaka kwi Golden Arrows so kwafika futhi waba assistant wakhe uMandla Ncikazi so naye uyiqemba laziyo uyazi ukuthi umdlali kwi Golden Arrows oqalwa kanjani kwi development so it's more like a continuity naba nabo Vusmuzi nabo ku MTC benza
yes.
Sibonile Golden Arrows so ngingasho ngithi yebo kona ukulahlekelwa uMandla Ncikazi
yeah
it's a big loss I mean ubengabe kutshela naye ekhuluma ukuthi onsa komakhubela wabathola kanjani ubengena emakhaya
yes.
Abuye nabadlali uyasho ukuthi abo Seth Perusnas la mawele la wase Greenwood Park uyasho ukuthi wafika ena 15 emancane
okay.
So umuntu obese kwazi ukuthi angene deep eKZN abuye nabadlali abashintshe ba compete kwi at a professional stage so lokho bekuyiseva imali eyiningi ke iqembu le Golden Arrows but bakhona okhanyeza basakhona nabanye bazaqhubeka nayo i foundation le bese yakhiwe uyena uMandla Ncikazi
alright asikene ke indaba ezimnandi kakhulu ke lengifuna sikhulume ngazo manje qala ilela iCAF wonke umuntu bengayinikanga ithuba lethi simo sokukhuluma ngayo but namhlanje sithola kuma semifinals and the first game bayunile amakhosi kuthi niphalwa kakho ngalethi
yabona into engayisho nje kuqala ukuthi ave kumnandi ukungena egroundini noma ngisho ungene egameni wazi kahle kamhlophe ukuthi unayo ichance yokuthi uyiwine le game but wonke umuntu sekundermine ile wa writer off so leyo nto leyo yenza ukuthi kube lula incindezi ingabikho kuwena because already usungene egroundini you've got nothing to lose wena yabo because already sekukhulunywe kambi ngawo ukuthi ngeke uzuwine ngezuthi nalaba odlala nabo ufika nabo sebezithwele emahlombe ukuthi hayi sizodlala nezingane but uma usodwa yasibuka ngempela ngempela isquad si Chiefs shiya ukuthi abenzi kahle kwi DStv Premiership yabo but uma usodwa uyabukisisa uyabona uSamir Nikovic umdlali ongadlala ngisho kuwo wonke lama team akhona kuma semifinal angaqala kwi Al angaqala kwi Wydad even ku experience umdlali ongafika aqali mengasuthi bayamsayina yabo ubuka umdlalo ufana no Castro nayo Castro futhi mhlambe nobengakaqale but angafika libange njengempela iJesus khona umdlalo ufana no Manyama yabo umdlalo ongaqala kuwo wonke ama team akhona kwi DStv Premiership kama billiard you know so I can go on and go on ukuthi kuba ingozi ukuthi u undermine abadlali sometimes because of form equality khona Kaizer Chiefs yebo ayiningi ngalendlela phela
but ikhona kodwa
but ikhona yabona labadlali engibabalayo onukovic o Castro Manyama omanyama obiliyati obakhasi abadlali ngempela ngempela labo uma ubabukisisa uyabona no equality le that's why bacishe bawini league that is why befike kuma semifinal so awuna i right ukuthi uba undermine but yeah ngasho ngithi well done to amakhosi kwe be qualify le CAF Champions League wonke umuntu wayebahleka ukuthi abayo sihlaze Africa kuthwani and bafika bakwathi ngeke baze bawenze ama group stages they made it to the group stages bafika ama group stages kwathi ngeke baze badlule kuma group stages
badlule
kuma group stages kuma quarter finals kwathi ngeke baze badlule kuSimba badlule kuSimba and they went to Wydad Casablanca ayikho team ese South Africa seke ayishaye Wydad Casablanca eMorocco ishayela ekhaya ayikho akaze kwenzeke wonke umuntu othi hawu ijoke leni yoshawa ngofonile yafike yawina khona so now suddenly abantu bathi hayi second leg ikhona ngeke nizeni iwina ayi Wydad Casablanca ayikaze ishawe kabili yabo so the more abantu bay undermine Chiefs the more iqala ukuba dangerous the more iqala ukuba dangerous so ngathi good advantage manje second leg but lokujabula kushiwo ukuthi say stars yeza ithi mi final ngithi abantu abangaqale bajabule ba bacishe baba nenkinga kuSimba iChiefs iwine ngo 3-0 ngo 4-0 first leg second leg badliwa ngo 4-0 kwacishe kwaba inkinga lapho so kumele bafunde kuleyo game leyo and kumele bazi ukuthi it's two legs so yebo kune advantage manje uyiboyidad kufuneka ikore that means ayikwazi ukupaka ibus they have to come at you meaning bazo shiya ama gaps open move and FNB siyazi ke ground elikhulu kakhulu iWydad futhi iyadlala ngolesibili i cup yangakubo so ischedule yabo i tight bazama uqeda nabo so advantage yonke into njengamanje ikhomba i Kaizer Chiefs meku ukuthi ihlulekile ukufikelela kuma final kuloko ay ngeke baphinde bathole ithuba elihle njengaleli
okay ngala ma stats owavezayo uyayibona iKaizer iya kuma final
ay mfethu ubaba ungibuze lo mbuzo last week bengizothi cha but manje sebeno 1-0 lead and if beshaya igoli lodwa kuyochaza ukuthi Wydad ayikore 3 goals. Angiboni iChiefs ngale ndlela ya defender ngayo ukuthi sengawu concede 3 goals yabo and angiboni iChiefs ingakori la kulo mdlalo because iFNB it's a very big ground and mengabuzo ya kulenenye half that means you share ample space open you know and ipace abadlali beChiefs ke lapho ila sebengangena khona ke onukovic abadlali abafana noManyama I think kuzobe sefit la uBiliyat naye fizobe fit even uZuma abadlali abanespeed ungabafaka egameini kanje yabo if bengekho it's fine ungadlala unukovic udlala ama long ball try target them wenza njengoba wenzile first leg but I do see Kaizer Chiefs scoring la
so Kaizer final ngokwakho
ngithi Kaizer ku final ngokwami and even iAl Ahly ngiyayibona ikora ezikaPitso Mosimane nabo bebewine ngo 1-0 away to experience so bazodlala ekhaya nabo same thing njenge Kaizer Chiefs so I think ifinal izoba uPitso ne Kaizer Chiefs ifinal sonke leyo ebesifisa sike sibone uPitso ukuthi uzoba kanjani but akakwenzeki usakuye ngumsebenzi okumele wenziwe so yeah i complacency kumele bazame ukuy avoid abadlali and kumele bazame ukuthi nje babe focus kule game le abazoyidlala ngomgqibelo then umsebenzi bese ulule
okay before I get to like sale sikubumbuzo wethu namhlanje lokuthi ke uyayibona ni Kaizer iya kuma finals so im answer akishaye khona sikupha ke ivoucher ka R200 Kaizer of Hollywood Bets sifuna ukuza kwena ukuthi uyayibona ni Kaizer iya kuma finals eCAF
noma uthi izosiphoxa njengayaphoxa phela kudlala neBaroka kulindele ukuthi uyothatha i league yabo so i team ifana ne Kaizer iyakwazi ukuthi iphoxe ngeve kulindelekile ukuthi iwin. So anything can happen. So bona kona.
So umuntu ngakho bona yini case emeli yenze to ensure ukuthi iyangena ngempela kuma finals kule second game.
Clean sheet. Clean sheet nje izobathatha. Yabo if menga defend ngale ndlela abadefenda ngaba defend as a team. Hayi ngingabona yabona nje ngibukele ya game. Umngana wami ozangifonela wabuza ukuthi KZM keep ingani uCastro ngoba kenzile ukuthi mina no ubuka labantu laba at that time babese nama corners awu 11.
Okay.
It was 60 minutes and uCastro is one of the best ekhedeni. So why dealer nama corner yamondlo lomuntu akasahlalela ngokora manje usehlalele ukudefenda so
wasedefendwa
as a team onukovic iwaiter that may thola ama corner bebegijima lapha kuyoclearishwa lo mabhola la so bebengasebenza kanjalo as a unit ukuthi noba sidefender Castro ukuthi uistriker woza buyani nonke hayi ngicanti Chiefs ke lapho nganqopha
so uyavumelana no coach we Whitehead ukuthi Kaiser ibe defensive kakhulu le game
defensive and I mean modlala away ku Champions League ufuna kanjalo u coach Pitts ubehlezeshe ethi ku Champions League akufuneki ube smart ku Champions League kufuneka udlale i-business football into eza kwenzela ama results and sibonile ke nako Chelsea bebeyodlala nabo Madrid bebengafika ba smart lapha but as much as bona bebenga defend u Jose Mourinho eku Inter eyodlala ne Barcelona and that was the best team engayibona emhlabeni leya 2011 Barcelona yo Messi no Iniesta no Xavi wafika wenza the same thing kwakukhona abadlala bawo 80 boxing no protect ipali lakhe kuba unqoba umdlalo ohamba win i Champions League and i Champions League is about that.
All right. Vets bonga kulesikhatsi sakho.
Siyabonga kakhulu.
Thank you so much. Please bamba lokuzayo.